to the yucca, to the double. Busy. Onione, 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 nekuone, nekuone. Yeah, hard to defend an anasa na fori ko on. Cha nasa, yo my nasa. Dishi langu lipo, kwako alone. I be a breadwinner, let's go for dinner. Paka paka ina, shots pol sana. Dubai China, vipi jina like a panda like that. Just like that, business class, parties are yach. Mikogo yo photos, mokoto metonyo. Love ka fogo, fogo, fogo. Sunday brunching, they ain't wanting onyo. Hawataki zogo shapanda naye mshikaki kwenye boda shasha naye soda kambebea mikoba all that uroda ni noma na the shutter folder
hawataki tena unione nikuone unione nikuone
yani zee
unione hawataki tena unione nikuone unione nikuone unione.
Unione, 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 unione. Tule tushibe, slayo kwenye kochi. Kote tutimbe, tuna stress kwenye pochi. Turuke tuimbe, dance na makofi. Tuvute tutinge, drinks na mimoshi. Hawa tupati party na perfume Dubai. Mikosho mikali kula bati za kigumo. Raza ndani ya sayari, kwa bahari all night. Mwali umenipiga kabali kwenye kona. Hatuna speedy tempo yetu kama reggae. Bwana kwa bibi nimechanganyo kama zege. Mizuka kizidi anavunkata. Wanga ongeze ni bidi, naona mshapata wenge. Big star nyota ndogo ni bebe. Hawataki ila yetu chati baby. Lina kelelele kwa tupu ni debe. King easy na busy sio wewe. Nikuone, 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 nikuone. Hawataki tu.
Hawataki tena. Unione, nikuone, unione, nikuone, unione. Hawataki tena. Unione, nikuone, unione, nikuone, unione.